Master masterpiece.
Na shoti baba.
Fresh. Fresh. Fresh.
Say P with that B.
Mambo VP.
Fresh.
Nico VP.
Fresh.
Easy.
Fresh.
Unico na Yesu.
Fresh.
Mambo VP.
Fresh.
Nico VP.
Fresh.
Niko na Yesu.
Fresh.
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 Niko na Yesu.
Fresh.
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 Niko na Yesu.
Fresh.
Birthday ni mbili. Nimezaliwa tena. Birthday ni mbili. Uliza Nicodemus. Sasa fresh, mi niko na Yesu fresh. Sasa fresh, niko sawa kwa Yesu fresh. Nikiwa kwa noma, nalilia babangu. Alinitoa kwa noma, saa niko fresh kama nagu. Sasa fresh, mi niko na Yesu fresh. Sasa fresh, niko sawa kwa Yesu fresh. Fresh.
Mambo vipi?
Fresh.
Niko vipi?
Easy.
Fresh.
Yuniko na Yesu.
Fresh.
Mambo vipi?
Fresh.
Niko fiti.
Fresh.
Easy.
Fresh.
Yuniko na Yesu.
Fresh.
Freshy.
Fresh.
Freshy.
Fresh.
Freshy.
Fresh.
Yuniko na Yesu.
Fresh.
Freshy.
Fresh.
Freshy.
Na feel kama vitu kwa soko.
Fresh.
Pata ripoti, nimelipiwa miswa mikopo. Mini beikali nani, mini mekufiwa nani.
Fresh.
Fresh inje ndani, siko gizani nani.
Fresh.
Opri kato, niko fresh, kamili kato. Opri kato, nimedata kasimu na bando. Sasa fresh, mini kona Yesu fresh. Sawa kwa Yesu fresh,
fresh.
Mambo vipi?
Fresh.
Niko vipi?
Fresh.
Easy.
Fresh.
Yuniko na Yesu.
Fresh.
Mambo vipi?
Fresh.
Niko vipi?
Fresh.
Easy.
Fresh.
Yuniko na Yesu.
Fresh.
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 Yuniko na Yesu.
Fresh.
Fresh. Niko na Yesu
fresh.
Sasa fresh. Mi niko na Yesu fresh. Sasa fresh. Niko sawa kwa Yesu fresh.
Sasa fresh. Mi niko na Yesu fresh. Sasa fresh. Niko sawa kwa Yesu fresh.
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 Niko na Yesu
fresh.